This is an MUT Radio podcast.
And right now we're getting what in what we call back to the roots with Umkhulu Mlaba. Namhlanje sikhuluma ngendaba ebucayi ke. So last week we were supposed to be having Umkhulu Mlaba. So namhlanje sikhuluma ngayo indaba about sleeping with married people, the dangers of it. Was na ukuthi yini omele uyiqaphele. Umkhulu Mlaba, welcome to the show.
Hello, sanibonani, ngiyanibingelela. Emini ngiyathemba ukuthi nonke niphilile. Siyazi ukuthi kwakufanele sihlangane ngesonto ledlule sangahlangana, kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi usephinde wasihlanganisa. Ngiyanibingelela nonke, sanibonani.
Yes, so Mkhulu Mlaba, namhlanje ke we back on the roots. So this is the second time, right? See now.
Yes, kunjalo.
All right, so namhlanje sikhuluma ngendaba ethi kuba serious. Siyazi ukuthi into ehlezi yenzeka manje. It's more like fashion and abantu abayiqhenya ngakho ngokwenza. Yabo into nje, because I remember back in the days, if uthandana nomuntu oshadile, kwakuba icala nje kukhulunywa impela endaweni ukuthi hayibo ingane asibani bani mani yenza this and that. But nowadays people find it very easy to do that, ukuthi bebe nama affairs nabantu abashadile. So what are the dangers umuntu mathulalela njengamanje and she or he is dating umuntu oshadile, ibuphi umngozi mhlampe obukhona?
Siyabonga kakhulu, ikakhulukazi ukuthinta izinto ezifana nalezi neziyokhulisa kakhulu isizwe sakithi, ikakhulukazi nabantu abasha. Ezinye izinto abayibuka njengento eyifashion, nangento emnandi, nangento enhle nje phambi kwamehlo abo, kodwa isiphetho sayo sivamise ukuthi singabi sihle ngampela.
Yeah.
Uzokhumbula ukuthi ngokwesiko impela lwesintu kwakungekho into enjalo. Kwacishe kube ngazi ukuthi usiko olunjalo lugcine luvune abantu besilisa, because uzokhumbula ukuthi wasemandulo omkhulu bethu babebanazo iyithembu. Uthole ukuthi useshadile aphinde athathe omunye unkosikazi, aphinde ashade aphinde athathe omunye unkosikazi. Okuyinto ke manje esibukeka ingathi inobungozi kakhulu uma siyithatha siyibhekisa kulesi sikhathi esesiphila kusona njengamanje. Uzokhumbula ukuthi uma ngaqala nje ngibhekise kumuntu wesilisa osehambile wayothandana nomama oseshadile, number one, kuyihlazo futhi kuyinhlamba. Number one, uthuka igceke lakini. Umuzwa kinje uyathukeka yokuthi wena uyothandana o uyolala nomfazi womuntu. Kuyinto ngampela elulaza ithongo lakho, kwasa wena nsizwa liyakulahla. Noma sowenzani kodwa liyakudayisa, alisondeli kuwe. Uthola ukuthi usulandelwa ngamabhadi nezinto zakho ayisahambi ngendlela ngenxa yokuthi uhambe wayohlangana wambatha ingubo nonkosikazi womuntu. Khumbula ukuthi ngokosiko lwesintu thina sindle isipishono, uma umuntu ezoshada kuye kube khona le nkomo ekuthiwa ngeyomqhoyiso, okuyiyona nkomo esukisa imrejista kulesi sibongo azoshadela kusona. Bese lo muntu athelwa ngenyongo esuke isimregista ukuthi usewumama wakuleli ikhaya, usezozala iy'ngane abe umakoti abe yikho konke la ikhaya. Uma sekusuka umuntu nje wangaphandle ezohlangana nomuntu oshadile phekwenyongo yakwesinye isibongo, nakanjani ikhona insila yobumnyama obuya nayo kulowa mama, khona umoya wobubi obuya nawo kulowa mama. Wena ubhizi ujabulela ukuthi uBen 10 uwenzelwa yonke into, ukuthengela yonke into oyifunayo, but ekugcineni ikhona into eyisinyama obuya nayo, because uyongena emadlozini. Uzokhumbula ukuthi umuntu uma ezogana akaganile wena kuphela osuke umkhwenyana wakhe, kodwa usuke egane amadlozi ala ekhaya. Yingakho uma esilethele ukudla afika guqa akhotha amasinika ukudla, akaguqeli mina mnyeni wakhe, kodwa uguqela amathongo ala ekhaya ukuze ambone ukuthi uyahlonipha. Ngamanye amazwi, uwunkosikazi wamathongo. So njengamanje kunabantu abagula hayi ngoba becushiwe, hayi ngoba besetshenziwe, hayi ngoba benamalubo, kodwa bashawa amadlozi okuthi ufike wazombatha nonkosikazi wabo. Kanjalo futhi siyangena kulomkhakha wokuthi abantwana besifazana basebancane bathatha njengegugu lokho kokuthi beyitholele ubabo semdala nje ukuthi bekwazi ukuthi beyidlela imali and into efika ibhlungu kakhulu 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 ukuthi labo baba uma sebethole lezi ingane ezincane baba oshukatedi babo bayakhohle ukuthi kuneyingane abayizele bayakhohle ukuthi kunonkosikazi ekhaya odinga ukondliwa agcina athathe yonke le mali asupporte noma ondle lengane le number one bengifisa ukuthi sikuqaphele ukuthi thina njengabantu abangabalaphi bendabuko kufika iy'nhlobonhlobo zabantu zifuna izinto ezahlukahlukene imvamisa abantu abashadileko bayazenza izinto lezi ezithiwa ukubiya umuzi noma ngibiya isibaya sakwami agcina umuntu athatha izinto ezithize athi ngiyosebenza unkosikazi wami vele unkosikazi ungokwabani owami ngimsebenza ngoba ungokwabani ungowami kanjalo namanje sekunamakhosikazi akwazi ukuthi ayolanda umuntu enze izinto ezithize enzele ukuthi umyeni wabo engahambi naye ngendlela yokuthi usuke ekhanda i-relationship yakho ukuthi ingabhidliki uyasuka-ke wena ngokukhulu ungazi uyahlangana nalo muntu senihlanganile usuyaqala usuney'nkinga ey'thize ney'thize ngiqinisile uma ngithi mina kwamanje kukhona abantu besifazane abasebasha abathi mina ngihlushwa isinye kunento egijima ngaphakathi mina ngiphathwa isilumo othole ukuthi ngampela kusona isilumo kodwa uthole ukuthi lo muntu wambatha nomuntu oshadile kanti umuntu oshadile kuney'nsebenzo ey'thize ezenziwe phezu kwakhe agcina umuntu onjalo aseba nokugula okuthize kanjalo futhi nabo labantu abashadile bayathanda ukuthi begcine benze izinto ezithize benzela wena ngani yami ukuthi ingakuphunyuki noma indoda ingasahamba kuwe agcina benezinto ezithize ukuthi ho ngoba lo uyazi ukuthi ngithandana naye and uyazi ukuthi nginonkosikazi angenza izinto ezithize engizombamba ngazo agcina athobela umthetho ukuze naye agcina akwazi ukuthi angene esithenjini kunabantu abangene esithenjini bengazi kunabantu abaphakathi esithenjini bafuna ukuphuma manje ngenxa yazo iy'nsebenzo nezinto ey'suke zenziwa la kuma relationship ngokuthi wena uhambe wayoshada nomuntu oshadile so kafushane nje entsheni yakithi kubantu bakithi asimhlonipheni umuntu oshadile hayi ngoba kuzoba nesicupho somuthi kuphela ngisho nethongo elisuke limembethe ngisho nethongo lakini suke selikulahlile nje uma uhamba uyothandana nomuntu oshadile liyasuka nje kuwe and then uthola amabhadi uthola iy'nyama ongazazi because ithongo selisukile kuwe wasewembathwa isinyama esithize so abantu bakini bayahlehla ingelozi nesithunywa asihlali endaweni engcolile nendawo enamanyala phakathi awukwazi ukuthi ngampela ngampela umuntu wesilisa osebikile ukuthi nangu unkosikazi wami ozongena la ekhaya ozogaca bese uqhamuka wena uzoba esigebeni uzofika futhi uthatha lo muntu wesilisa ngisho ithongo lalo muntu wesilisa liyakushaya abanye abantu bashayekile ngezinto ey'ningi abazi ukuthi bashawa yini phela nje banuka abathakathi banuka omakhelwane kanti inkinga wahlangana nomuntu oshadile waze wambatha naye wabuya naleso sicwacwa naleso sinyama yingakho-ke manje impilo yakho isinjini
yo hayi mkhulumlaba namhlanje iyashisa indaba and I know ukuthi khona abantu abalele njengamanje asebesabe because you know le nto kuba ngathi trend ngiye ngibone lana kuma-varsities right kuma-institutions kube khona nje iy'ngane azi ukuthi hhayi mina ukhona ubani bani bani ozongenzela ukuthi nokuthi nokuthi whereas uyawuthola u-Netflix uyayithola yonke into edinga mhlawumpe ne-bursary or so forth but usathi nje ngifuna ibhlesa not knowing ukuthi lelo bhlesa lelo ukuba khona empilweni layo kuzomenza ukuthi kube khona izinto ey'shintshayo empilweni yakhe thola ukuthi usebona izinto esey'shintshile manje empilweni yakhe asi-understand ukuthi what is the cause kanti akazi ukuthi no it's because she went to umnyeni womuntu and uqinisile muthi ithonga lomuntu ngempela ngempela if kuwunkosikazi liyakhuluma and liyamlwela naye kwizise ey'fana nalezi so I wanna know manje ukuthi let's say sekwenzakalile-ke umuntu mhlampe back in the days mhlampe manje usena-30 usisi because mostly osisi abenza lezinto ukuthi athandane or abe ne-afeni nomuntu oshadile so let's say manje usise abantu usekhulile mhlampe right now she's 30 and usenomndeni wakhe usefuna ukuqala umndeni wakhe useyishintshile impilo yakhe yakudala wayiyenza ehlupha elokhu nje ebe nama-affairs nabantu abashadile uwenza njani manje ukuklenza zonke izinto ukususa sonke isinyama esikhona kuyena empilweni yakhe zazonke izinto asezenzile previously ngokuthi ahambe nabantu abashadile and so forth usemdala manje she wants to change her life but kunzima ukuyaphambili khona izinto eziboshiwe uwenza kanjani umuntu kuleso simo
siyabonga ukuthi uthinta uDouble Julile bengifisa ukuqala nje kancane ngithi alikhi izinyane lengwenya ladliwa maqede kwaxebisa iziba number 1 ngithe isiqalekiso nesibopho nesinyama usithola ngalesikhathi wena usa enjoya nama girls kukuhle leli blessa likuphi imali likwenzela izinto just imagine ukuthi kuneyingane engadlile lapha emuva kunonkosikazi okhala the time ekhala lowankasikazi not ukuthi uyakhala nje kuphela and she's crying also she's praying to God ukuthi inkosi nangu umnyeni wami esuka kimi and when on the other side you are happy ucabanga ukuthi le happiness yakho izohamba ifike ephi nalesa siqalekiso lesiya nalo wamoya so into njengaleyo abantu bazi ukuthi isinyama singena mhla ukuthi ufelwe okanye mhlawumbe uchithekelwe isisu siyangena isinyama kanjalo ngokuthi uqalekiswe yithongo leli lalo mama owangena ezogana la ekhaya wena wathatha umkhwenyana wakhe so siyangena isinyama ngokwenze njalo so into njengaleyo number 1 kuyadinga wena qala njengentombazane ebithanda lobaboshadile xoliselwa because ululaze ngisha amathongo akini amathongo akini khumbula ukuthi njengoba kuse esikoleni nakuse university ahamba nawe akubhekile miningi moya lusande hlasela ezikoleni ziyawa izingane ezinye kube ngathi amadlozi kungemedlozi ezinye ziyagula ezinye akufundeki ezinye kufike kushintshe impilo yabo ifike iphuze zenze impilo zabo iningi moya ehlaselayo ema university nasezikoleni uma izingane seziphethe zona but izingane isuke iphumelele nezihamba kahle zisuke zisekelwe yithongo labo so ithongo liyakulahla uma usuwenza into enjengaleyo hamba uzenzele ushwele ethongweni lakho lokuthi wena usuhambe wayokwenza ihlazo kuyihlazo kuyisineniso ukuhlangana nomuntu oseshadile wagaca noma wagacelwa so hamba kuyoshweleza ethongweni lakho bese uthola izinto ezithize zokuthi manje ugezeke sinendlela enjalo zokususa amathunzi anjalo ukuze uzokwazi ukuthi wena ubuyile esimeni sakho sokuthi ube wena because kubukeka kukuhle ngesikhathi kusenzeka kodwa isiphetho sakho ngiqinisile asibi sihle futhi asibi mlandi wena uzothabathakathi uzothi hayi ngiboshiwa bafuna ukuthi ngifunde hayi vele sekuyimoya abantu abadala ngoba nemoya iyavelelwa yonke into eyenzakala kumuntu ugcine sesifika ngemoya athi hayi yidlozi idlozi kanti izinto zenziwe uwe ngesandla somnxele hamba ke ubacela ucela ushwele ukhuluma iqiniso kubazali ukuthi cha ngonile ngenza kanje kanje uxoliselwe emathongeni akini and then emva kwalokho kube nendlela ogezwa ngayo lensila osubuya nayo phakathi kwaleli khaya ngoba usunensile embi phela osubuya naye ethongweni lokuthi wena usubuya ukuyoqekeza umuzi womuntu ufana nomuntu oyisigebengu oyoqekeza umuzi womuntu uma uthandana nomuntu oshadile ungashadile.
Alright, so manje sesiyela ngasemaphethelweni namhlanje of Back to the Roots. Ngifuna ukubuza ke just one last question ukuthi imshado yamanje yabona ukuthi bekhona indaba zoma bless amkhulumlaba ukuthi bekhona indaba zokuthi manje khona ama affairs yabo amantombazana amancane adating oba abadala abanemali abashadile lokho alone kusho khona ukuthi shuthi ngaphakathi la siwa khona ubaba or la emuva siwa khona umshado usubhidlikile already the fact that ubaba ukwazile ukusephume ngaphandle ayithola ingane encane engaba ngisho indodakazi yakhe means nasuka khona sekufile vele and we all know ukuthi imshado yamanje they do not last ayifani nemshado yogogo bethu la khona ngisho kuthi umkhulu usebenze egoli ugogo would wait for 2 months ingane eyinakekela kwenzeka yonke into ubaba uyasebenza egoli akukho amafoni no communication umebuya ubaba ufice umuzi umile uclean uright kuyasetshenzwa kuyenza yonke into but manje it's different so yini edala ukuthi imishado yakudala ihluke kakhulu nemishado yamanje
isihloko lesi esijulile nengifisa ukuthi ngelinye ilanga ngesike singene kusona abake bemlalela umkhulumlaba ngengakhuluma ngodaba olunjengalolu okhozini kubukeka kangathi kuyinhlamba but kuyinto ngempela ewusiko neyayigcinwa emandulo engasagcinwa manje kunento ebukakala njengento engathi isifo esiyongena kuyo ngelinye ilanga lento ebizwa ngokuthi impene so kunento ethize ekwakwenziwa ngayo eyayiphehlwa ngayo kuqala umuntu wesifazane wakudala kasafani nowamanje umuntu wesifazane wakudala wayengena kuma periods engena endaweni yakhe even eseno 26 years kodwa manje uma ubhekisisa abantu abasha bangena beno 12 years kunesizathu ke yikho ngithi kufuna ke sikhulume ngalento ukuthi isukaphi kunegazi elaliphehlwa ngento kwakuthiwa iwuzwathi likhishwe leli gazi elithize ukuze intombazane ingabi nalomuzwa ozwe ngathi kunezinto futhi ezayingadliwa umuntu wesifazane ekuyi-age ethize owayezeqala ukidla mase kuyi-age ethize sibalekela lento ekuthiwa imizwa ezwe sengathi uyabona njengamanje iy'ngane zethu sezizwa sengathi lokho enithi nina kungama-feelings ngokokufunda ukuthi hhayi nami I feel manje singinento ethize so kwakunento yakhona kwakunosiko lwakhona okwakwenziwa ngakhona so ngeke ngakhuluma ngalesihloko okhozini benginikeza ukuthi ake sikhulume ngale ndaba yempene ukuthi iyini isukaphi and yayilashwa kanjani yingani manje izwe lakithi selinje yingoba kwakusuka lapho number two ngokosiko lwesintu thina ngenxa yokufunda nangenxa yeyinkolo zethu sesikhohliwe ukuthi kwakunesizulu esasithi usibanibani usewashada hayi zawushaya emini kwabha ulibambe lelo gama zawushaya emini kwabha uma kuthiwa zawushaya emini kwabha kusuke kukhulunywa ukuthi yila okwakuhanjwa khona esigcawini sekuhlanganiswa idlozi lakapha kwamakoti nedlozi lakwamkhwenyana kusenzeka yini akusenzeki isizwe sakithi esimpisholo sesigijima sithanda lo mshado omhlophe wasemahola bese kuthi ekusuku ngabo 6 begijime sebethi hayi asaleni sesaba nje ake sabeni ke manje sibathisele abasibamba nisabela bani ngaleso sikhathi because umshado kwakuthiwa kushadwa emini bebade mazithi 12 kufuna abantu abashadayo besintu beme sigcawini kuphahlwe idlozi beshadelwe imishado ngoba ubonifa kangaka isihamba yimishado engasahambisani nobuntu nobuthongo njengoba kengaveza ngathi uma umakoti ezogana akaganile mina kuphela kodwa ugane idlozi lala ekhaya okuyilona elimgayidayo ngisho ehambe edrobheni abe nesithunzi sokuthi akahambe donswa abafana emiswa abafana aba nalesi sithunzi sokuthi uyabonakala asisekho leso sithunzi because abantu baye sigcawini ebusuku emini basuke beyijabulela nje umcimbi wasehall umcimbi wasehall kanti umshado ngokwesintu obalulekile nomile umshado wesigcawu umshado wokuthelwa ngenyongo umshado wokuqhoyiswa ngisho ngabe kuthiwa ukwenzanga lo kodwa ma ushade lokho okwesintu ikhona okuthinta amadlozi kodwa lokho kwesilungu ikhona okuthinta uhulumeni wethu nentando yamanje ngoba sekuyilesi sizukulwane sakulesi sikhathi esiphila kusona nje manje.
Alright, yabona ke se manje I'm having clarity. Ngiya understand kancane manje ukuthi oh now this is why it's because sina as abantu besintu especially abantu amaZulu abantu bamnyama sayijika izinto yabo kusethi ukuthi kwenziwa kanje kanje thina sifuna ukwenza into kube enye indlela. That's why hlezi ngibona na ku Facebook besho lapha mkhulumi laba bathi most women futhi inkinga ikuba besifazane most of the time ku right futhi kusho mina nami kumuntu wesifazane thina abantu wesifazane we like the idea of e wedding.
Yes.
But in marriage ile esukuseza ke sigaxele leso suka esevakwethu yabo. So
njalo.
So manje thina sijabulisa kakhulu usuku lomcimbi. Usuku lomshado abantu besibona sibhiyoza ube muhle yonke ebalekile ke kuleyo ukuthi hayi mbe ngibonile nje ngena negown yami emhlophe so sekuqediwe not knowing ukuthi le ndaba ebalekile lesishiya lapha ekhaya ethi sizobuye siyibone
kuningi nje Lusanda nenye into engifuna ukuyithiphisa abantu nesiyokhuluma ngelinye ilanga uyazi ukuthi eminye imshado ibhidlizwa ukuthi uhambile Lusanda wayoshada wena wamthethwa kanti wena wachithekelwa ingane okanye waba neabortion owayenzayo wokwazi nje ukuthi usayongena lapho vele usunesichitho ongasazi because izinto ezinjengalezi zikhuluma usesekhaya kini zilungiswe ungazi uphume lapha ya because uyongena nalesi sinyama osifihlile abantu abaningi bahamba beyongena emshadweni bechithekelwe izisu benza ama abortion ayilungisiwe lento ngalesikhathi wena uthula ungamtshelile umnyeni wakho the problem unkosikazi wethongo ithongo liyabona ukuthi ngikhiphe inkomo eziphelele kanti ngikhiphela umuntu osezele and futhi hayi ngoba ezele kuphela and futhi oshonelwe uzongena namathunzi la ekhaya engageziwe lamathunzi kusho ukuthi uzongcolisa ini idlozi la ekhaya yini into okufanele iyenze idlozi alimnikeze ukushisa la ekhaya limkhiphe limxoshe ngoba uzongena nesinyama la ekhaya ezinye izinto ezingamakhozes okufuna ngempela abantu abasha beyibhekisisa izinto enjalo uma ukwenzile wajola usesesikoleni yachitheka ingane ungavumi ukuthi uzuphume kuthi uyoshaka uyalotsholwa ungayikhulumile into enjalo nabazali ukuthi cha mama kunephutha elithize lake bekuzolungiswa leyo nkinga then uzohlala kahle emshadweni zingabibikho inkinga.
Hey sama kakhulu mkhulumi laba. Kukhona abantu engathi kahle lana ukuthi bafuna ukwazi ukuthi umkhulumi laba bengamthola phi on Facebook on Instagram ekukhona i cell phone number mkhulumi laba bengathola kanjani because ngoba sihle sinawe each and every Wednesday mhlawumbe khona umuntu ofuna ukuzwa kuwena mhlawumbe during the week bengathola kanjani?
Siyabonga kakhulu. Uma ufuna ukulandelela umkhulumi laba ku YouTube channel uzoyithola inkulumo ika mkhulumi laba ezikhuluma ngazo zonke into ezithinta lezi zinto ezifuna ama expected into. So uzoyithola ku YouTube channel uthi nje mkhulumi laba uye ku Facebook uthi mkhulumi laba noma uphinde uthi Dr Mlaba okanjalo uye lapha ya ku TikTok wethu uthi mkhulumi laba uzombona kumsebenzi ka mkhulumi laba ukuthi ungakanani uma umlandela kulezo nkundla zokuxhumana and then uma ufuna ukumfonela umkhulumi laba noma ukum WhatsApp inombolo yethu ithi 063 702 1026. Angiphinde 063 702 1026. Inombolo yesibili 076 492 1110. 076 492 1110. Uma udinga ukuthola umkhulumi laba kanjalo noma ufuna ukuhlolelwa online izona inamba eyisebenzisayo lezo noma kuthi ufuna ama product akhe izona inamba ekamkhulumi laba leyo uNkulunkulu angigcini.
Sibonga kakhulu. Next week futhi sihlangana ngawo lesithathu.
Siyabonga kakhulu, sihlangana ngolesithathu olizayo.
Siyabonga.
This is a MUT Radio podcast.